Angkala ngubingelele, ngwamukele futhi engosini yethu eFresh, kengusibonelo PT wakangema, ungumlomo kaBenedict Diamet weChristian Networks. Sonke seyizingane, sawudlala umdlalo kamadudula. Sidudula abazali bethu, sibaqondise ekhoneni, sifuna lokhu nalokhu ngendlela yethu. Sifuna ukubona ukuthi bangaduduleka yini, baze bafike kuphi ukuze sibone ukuthi bezwa thina yini. Konke kuyingxenye yokukhula. Kodwa uma sesikhulile, sonke sesigudlukile kulokho. Kodwa hey, lutho wena ngiyakutshela. Abaningi lomdlalo kamadudula bayawuqhuba sebenza uNkulunkulu ke manje. Esikhundleni sokubuza bathi, ngingamnika kanjani iqholo elikhulu ngaphezu kwakho konke uNkulunkulu? Kunalokho babuza ukuthi yini engayithola kuye uNkulunkulu? Sicabanga ukuthi uNkulunkulu uyisiwula ukuthi akaqaphele ukuthi kunemphumela. Iqiniso ukuthi ubabekele okuhle kodwa laba bamnikeza inhlonipho neqholo. Esibili kuTimoteyu 2:20-21. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela, kodwa nezemithi, nezebumba, ezinye ehloniphekayo, ezinye engahloniphekiyo. Ngalokho, uma umuntu eyihlanza kulezo zinto, uya kuba isitsha esihloniphekayo, esingcolisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Ake siqale ngezitsha zemithi nezebumba eyisebenzela ongahloniphekile, ongekho ezingeni eliphezulu. Lezo zitsha zisebenzela izinto eyingatheli, bese maqhathaniswa nalezi zegolide nezesiliva, zibekwe eceleni njengeyingcwele ezilusizo eyihloniphekile kumnikazi eyilungele yonke imisebenzi emihle. Manje ngesikhathi sisacabanga lezi zitsha, ake sibuyele kule ndaba kamadudula, la khona siphusha uNkulunkulu ukwenza okufunwa yithi, sibuke ukuthi imingcele kuphi la esingamdudula siye siyombeka khona. Umbuzo uthi, isiphi isithombe kulezi zitsha ongasixolela ngempilo yakho na? Kusobala, angithi? Ngakho, awuyeke lo mdlalo wokududula, zihlanze kulokho ongahloniphekile, ngoba ndlela thizeni kunemphumela. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli fresh.